vitu uki dance mina dance. Kujufanya kitu waki strap tuna strap. Kujufanya kitu, kujufanya kitu, kujufanya kitu.
Uki pass mina smash, mina kuta vitu niki best mina dash. Pungi kila siku shori tingisha yo ass. Kwako yo si issue, kwako yo si issue. Kukosa ndio kumisuse. Mubeba bako bag, nataka Benz on Benz nikeni kama Narrow Bank. Nigga si bagla bad nickname yake mtani roba. Kiponga bad boogie na react uki breaking bad. Na woko tan, tangulini papi ya kose kuitwa kuiji. Tangulini papi ya kuje kuwa pili. Tangulini, tangulini mse. Tako ya shori none kiagri tuna mimi so. Ziki bounce mina touch. Kujufanya vitu uki dance mina dance. Kujufanya kitu waki strap tuna strap. Kujufanya kitu, kujufanya kitu, kuja kujufanya kitu. Ziki bounce mina touch. Kujufanya vitu uki dance mina dance. Kujufanya kitu waki strap tuna strap. Kujufanya kitu, kujufanya kitu, kuja kujufanya kitu.
Hey, mina saka diff. Nisha choma msitu. Shitting on the names. Buddha bila tissue. They stole their peace. That's why they got pistols. Buddha mkianza mko wengi. Sise mko mwisho. Someone's daughter but to do me to me do shit dive. Love attraction na majiso yonji ya mafande. They wanna run up on me really be like tukutana. Ufala ni kwa siu mimi ni how babi wa Karen. Napendi klabu bacheni bounce na idisha diju ya counter. Na drip na ni bila waba na saka lunch dinner. Sako square is on a commit murder. Na ukini saka yuko on the lawn ni kichoma cause bado boy bana.